Baba, uketie mahali pa juu palipoinuka. Mzee wa Kaliua anapiga goti kwako. Estino, let's do this.
Estino one.
Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Maria na Yosef, Tatu Mtakatifu, tusamehe wakosefu, kesho sisi ni wafu. Nimepiga sana peku baba, baba la baba. Sina gono, sina ngoma, sitaki kujiona noma. Nimepiga mama mkwe baba, baba la baba. Kijana mwenye lana, mtu nisiye na maana. Bikira mwenye heri mama, baba la baba. Nimeishi kwa mpalange baba, baba la baba. Mwendo wa matope, siogopi chochote. Napita popote baba, baba la baba. Lipenda chuma mboga baba, baba la baba. Watu wa agriculture, heshima kwa marasta. I do this for culture baba, baba la baba. Mtume Mwamposa,
niombe.
Mufti Zuberi baba,
niombe.
Askofu Ruwaichi,
niombe.
Sheki Pozeo baba,
niombe.
Masaton Kapola kaka,
niombe.
Shehe Walidi,
niombe.
Askofu Bagonza baba,
niombe.
Najikabidhi kwenu baba,
niombe.
Nakula mke wa bosi baba, baba la baba. Mungu wa miungu, baba mwenye mbingu. Nasahiri vichwa pingu baba, baba la baba. Mevuta sana ndumu baba, baba la baba. Bosi nikamona fala, Messi kama nalana. Bobu kanyo upara, imi bangi haina mana. Na kukimbiria baba, zazi mtakatifu. Ujawa na utukufu, sehemu takatifu. Yako minko sefu baba, baba la baba. Mezana mke wa kaka baba, baba la baba. Sura haiongopi, kopi na kupest. Chote na mpoki, Romi Julieti baba, baba la baba. Mtume Mwamposa,
niombe.
Mufti Zuberi baba,
niombe.
Askofu Ruwaichi,
niombe.
Sheki Pozeo baba,
niombe.
Masaton Kapola kaka,
niombe.
Shehe Walidi,
niombe.
Askofu Bagonza baba,
niombe.
Najikabidhi kwenu baba.
Hey, nishatongozea kanisani sana, nishakula wajani sana. Mtu nisiye na maana, nazistahili zispana. Ase, tushapigia makaburini sana. Wase, acheni tu mimi nirudi kwa Bwana. Na kukimbilia baba, mzazi mtakatifu. Umejawa na utukufu, sehemu takatifu. Mbele yako mimi mkosefu baba, baba la baba. These are my confessions. Shawekia warembo vidonge kwenye pombe. Mambo ya siwe mengi wazime tukawa bonde. Mdungo ndo ulikuwa utaratibu, soki taratibu. Tulivo piaribu ndo vilivo tuharibu. Tuliponea vipi bado sina majibu.
Mtume Mwamposa,
niombe.
Mufti Zuberi baba,
niombe.
Askofu Ruwaichi,
niombe.
Sheki Pozeo baba,
niombe.
Masaton Kapola kaka,
niombe.
Shehe Walidi,
niombe.
Askofu Bagonza baba,
niombe.
Najikabidhi kwenu baba,
niombe.
Kaliua town.